nataka nikuone. Shuka, 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 nataka nikuone.
Haja ya moyo wangu ni wewe Mungu, nami niko hapa. Kiu ya moyo wangu ni wewe Mungu, nami niko hapa. Aye, mzigo huu mzito kubeba peke yangu siwezi, unisaidie. Ee Mungu, jaribu hili ni gumu kushinda peke yangu siwezi, unisaidie. O Baba, shida nyingi sana zimeniandama, mimi wako mwana unihurumie mie. Si usiku si mchana nakuomba sana, ufanye japo namna unihurumie mie. Nimejaribu mwenyewe ila nimekwama, ona jahazi la yuma nataka kuzama. Nimejaribu mwenyewe ila nimekwama, ona jazi la yumba nataka kuzama. Nakuomba Baba,
shuka, shuka,
ona la 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 la,
shuka, nataka nikuone.
Ushuke kwa maisha yangu Bwana,
shuka, shuka,
nitengeneze ni maisha.
Shuka, nataka nikuone.
Moyo wangu unaacha nawe,
shuka,
unakiona. Ninaomba ushuke,
nataka nikuone.
Badilishe maisha yangu,
shuka,
tengeneze maisha yangu, niinue.
Shuka, nataka nikuone.
Ninalia, ninalia, ona la 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 la, mambo yatabadilika. Ukishuka malango yatafunguka. Wewe ukishuka huzuni ta